Oh na na na, nakwenda kama mtu mbandi.
Kipo
mweze nulijua soda kwekume mchupa vanira. Minasema kari yako sompari, jua na uli asira. Wea cha unyonge vip, tunatire tereo na askirizia. Kwekwe tu mwendo wa mashada mixa konokia. Kivipi unasalania kugongea bia. Punguza gamzeleleko utaumia. Kafamia kanywa bila kuuliza. Toto tundu janja mwingi mberekiza. Wanatumichiri tunapanya miujiza. Tunaishi kwa imani so kuigiza. Wesi blaza meni, pita mbari kwenye foreni. Zenshen, usitulete mamba machani. Why conference? Sela pato zemi. Yo, yo. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, tunagazaro, tunagazaro. Si tunagazaro, we tunagazaro. Si tunagazaro, we tunagazaro. Nipasikia pole.
Uhetu na vimbando kama mlokole.
Nipasikia pole.
Unamasha ozindo kama juma lokole. Emetulia, emetulia. Waidogo nasklisia, nasklisia. Hacha mamba kukanyagia, kukanyagia. Kukukwetu ndo utaumea, kwa utaumea. Si tuko fresh, wendo cash. Usige kama una cash. Hatuko pesh, viwa vijesh. Uwapenda mapensi.
Sare gala matanganya kiki savana. Na kijichanganya kukwetu inakuwa unyama. Watoto wakivune kitunda paka banana. Wanani changanya kiona minyama. Yo, yo. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, tunagazaro, tunagazaro. Si tunagazaro, we tunagazaro. Si tunagazaro, we tunagazaro. Si tunagazaro, we tunagazaro. Si tunagazaro. We tunagazaro. Hatujuani kwa majina. Champion Mido. Wanangu wetu sina mili KK. Sina noma. Santana. RIP familia. Anangu salimia mwanangu. Anakwenda kama namba nane. Chafu yangu. Kibaba mtumbandi. Wanangu wa mtipesa. Pesa,
it's a body money.